Westside Music Blocks.
King Gizzo.
In my DNA.
With the Godfather.
Hey.
MM Beats.
We came to take over.
Yeah.
Let's go.
Niko ti kwacha po okati pone. Kwacha ti fole. Fast, fast. Show me. Ni itane vavanda ti kome. What's the story? Gangsters know me. Cold hearted, do you own a grid up as that you wanna to perform? A patifuna, my buffalo.
My buffalo.
Timachelela,
my buffalo.
When I see a gonna tulo,
my buffalo.
Bonza tifuna, my buffalo. Yeah, masale, my buffalo. Hey, my buffalo. Kulika do that, we tag along. We do whatever to have some more. Yeah, everything I left alone. Nilizile bangalo, tipezeka kule mchanga. Songa na geva nipase kozanga blow. Ngati sufu na muganga no. Yeah, yeah, katema sile mamalume. As long as ipalika tuta involved. Malinga wanipasa zanga nisi apopeve ni problem solved. Yale longa sinapite bine mailo nisi izangala restored. Hasela sasa ngachito tipezeka na kweva magumba migot. Money ni money whether waipangila mulive in Dubai illegal. Chigwila makona yonse isi rare apa kunipeza patigo. Kugaza ukavaje samo wafomo kulete la yamu ntukiko. Tingala tipisha zeve. Dava bandalama palichi iko. We never get it easy. Yeah. Tima zipala ukila. Yeah. Money money on my mind. Kuchoka pene na ukila. Sizi mapaka is never enough. Olo yangale 20 majila. Sichili easy lifestyle. Yovala po maguchi na fila.
Nikuti kweche po oka tiponi. Kwacha tifoli. Fast fast tiwe show me. Ni itane na kulu tichome. What's the story? Fuza na kumatero the nomi. Na mashiru denome gwila kuzatu mwana tipeforme. Leno tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Hapa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Tifuna jabe mabafalo.
Mabafalo.
Mazali mabafalo. Ra, 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 ra. Choza poma fififa kapo mazali. Chabuka kuri bena nyali. Nalema kujami somali jam sini pasa fulu kuziyali. Nifuna maziro ya bidi. Sini nabadwe chigwididi. Sani paso mvera monga tine kembo kalukulu kupari pena kiri. Woo! Heavy to Monday chamata. Jade ingwa tira kolokota. Funo mvera monga tine apa mwamba monga wea diapo kala gatia. 16 uchi drill beat. Najwa mipambara liki u please. Wanze tisa kira ma buffalo njine. Pocha wea pisa mama fig trees. Mkweze ka level to level. Buffalo yeka sani pasa sable. I'm like a trampoline going up and down for the money. Sini kala stable. Uchushi ni corona type. Tufake patebo paliche ma tycoon. Difomo lenge sa gelo na kumanyale no kupunda Jesus my boo. Wishlist pariche mabugati. Mumtima ni ziba no zivati. Ni mabafalo yaka yaka yanga ni pasugula mananodi.
Niko tikwacha po oka tipone. Kwacha tifole. Fast fast show me. Ni itane vavanda tikome. What's the story? Gangsters know me. Cold hearted do you own a grid up as that you wanna to perform. Apa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Timachelela mabafalo. When I see a gonna tulo my buffalo. Bonza tifuna my buffalo. Yeah, mazale my buffalo.
Nikuti kweche po oka tipone. Kwacha tifoli. Fast fast tiwe show me. Ni itane na kulu tichome. What's the story? Fuza na kumatero the nomi. Na mashiru the nomi. Gwila kuzatu mwana tipeforme. Leno tifuna my buffalo. Hapa tifuna my buffalo. Tifuna jabe mabafalo.
Mabafalo.
Mazali mabafalo. Ra, 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 ra. Godfather.
Bwa, bwa.
Slap D.
Hey.
Download it from westsidemusicblog.net.